OG.
Remember where you come from. Zambian music powers.
DJ comes on the beat now.
Challenge mwaka unda. Rest in peace mwa veshi mwaka unda. 1999 kutari njukurwa. Au kam 2026 watari kukurwa. Mwana wasa santa kutari njukurwa. Tiantu wambele po mkawa yaya. Gata msi pachambori. One Zambia one nation. One Zambia one nation.
TNN Palm.